sen kabeten barsiskan ken kasila kasgon nu senigen Petro of Johanan nam kaleta fulama hala dagarte nam karetan sun ganna furtama hinkap aminna naf sunne woluman dalet Johanna of Petro sinti kadete ammo ishin sinti hinkabdu Petro woni yeren nu karren qabnu amma won nu qabsiit kannina maqaa isaatiin lafa ka'e ijeemi. Nam sun malum sun lafa ka'e qurqurumse waaq faarse.
Innaa birriit guugate dhuf bire sun won itaassu ilaale. Hub eegiya Petroonni wonni yedheen innama maqaa isaatiin lubbu kasa kaasen yedheen. Mal Petroof Yohaanan ijaajate dubbii sun dubbettu dad mahaala sun ilaalte iyo dad qaalulee gurdan dhufte qaqqabde. Qaqqabaatiin ishiit dhib bere mahaalaa sun hin dhufe. Dubbii matteenta fula afur ilaala.
Ishuma Petroof Yohaanan ijaajate haasotte. Innama qaalulee akka dadda sunitiif iyo dad sirqaalaa ta'a mahaalaa sun ilaalte dhufte qaqqabde. Ishiin akkama dadallaante. Ka ishiin barsiis ergetu lamaan suni dhageet ka iisan lubbukasa kaasen yedsun malusun qaqqabani harki isaanii lamaan wotti dhaadhiyeni dhegani jeella negan ammoo innama birriin ka won Petroof iyo Yohaanan barsiifsun dhage hadhugoonfetan innaman dubbisun dhugoonfetinen alfushan